waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Maalinta Sabtida bisha November ay tahay 9ka waxay ku aadan tahay sanad guuradii 30aad ee ka soo wareegtay maalintii derbigii Berlin uu dumay. Dhacdadaas oo ah mid abid beddeshay taariikhda Yurub. Warbixintan gaarka waxaanu kula kulanay dhowr qof oo Australiana oo goobjoog ka ahaa taariikhdan aadka muhiimka u ah, iyagoo dib u eegaya dhacdadaasi 30 sano kadib. Ilona Brindable oo markaas 28 jir ahayd waxay sheegtay in 9kii November 1989 ay u xasuusato inay shalay ahayd oo kale.
It was just unbelievable. The emotions, I can't really put it together in one sentence. For me, it was the day where I got my
waxay ahayd dhacdo aad u cajiiba. Dareenka jiray xataa ma aha mid aan hal jumlad ku soo koobi karo. Aniga waxay ii ahayd maalintii aan xurriyadeyda dib u helay. Meeshaan doono ayaan aadi karay, meeshaan doono ayaan u safri karay. 28 sano ka hor duminta derbiga Berlinna waxay noqotay magaalo qaybsan markii habeen uu maamulkii shuuciga ahaa ee bariga Jarmalku dhisay derbiga si uu uga hortago in muwaadiniintiisu u cararaan galbeedka Jarmalka. Wixii intaa ka dambeeyeyna ugu yaraan 138 qof ayay dileen waardiyaashii Jarmalka bari mar ay dadkaasi isku dayeen inay u goostaan Jarmalka galbeed. Qaar badanna inta la qabtay ayaa la xiray. Laakiin kadib markay bilo socdeen mudaharaadyo 1989-kii, dawladdii Jarmalka bari ayaa bilowday inay kala daadato. Habeenkii 9ka bisha November 1989-kii, shir jaraa'id oo uu qabtay afhayeen Gunter Jabuski ayaa bedelay taariikhda markuu yiri, laga bilaabo saacadan dadku waxay codsan karaan inay u safraan dalka dibadiisa. Runtiina waxaa lagu talo galsanaa inay codsiyadaasi bilowdaan maalinta xigta iyadoo weli laga shaqeynayay faahfaahinta fiisooyinka dadku ku dalbanayaan. Laakiin wararkii ayaa telefishinada oo dhan laga sii daayay. Markaas ayay dadkii ku soo qamaameen xadka iyagoo aad u fara badan. Ilona oo lahayd uur 7 bilood ah ayaa ka mid ahayd dadkii xadka isugu yimid.
Yeah, being pregnant was an advantage sort of in Germany, not just in East Germany. I think they had this same method in West Germany as well. So we had like a little mother's passport, I would call it.
Uur leedahay wayba fiicnayd Jarmalka oo dhan ma aha Jarmalka bari oo keliya. Waxaan lahayn baasaboor yar oo la yiraahdo baasaboorka hooyada. Waxaana ku yaalay macluumaadka qofka oo dhan si haddii matalan aad aambalaas u wacato ay u ogaadaan macluumaadkaaga oo dhan. Wuxuu ku siinayay xaquuq inaadan fayl gelin. Tusaale ahaan, saaxiibtay ayaa askari waardiya oo xadka jooga waxay ku aragtay isagoo taagan meel yar oo furnayd oo albaabka hore ku dhow. Dhabarka intay ka taabatay waardiyihii ayay baasaboorkii wejiga ka gelisay. Markaasay ku tiri, uur baan leenahay, ma sugi karno eed maad na sii daysid. Intuu nala yaabay ayuu na sii daayay, ayay tiri. Enzo Amato waa sawirqaade Australiana oo isna ku sugnaa xadka, wuxuuna uu ka qaaday sawirro badan ka hor dhacdada iyo weliba kadibba.
That very day was a bit of a when you are in a sort of a dream and you don't realize you just wake up and something suddenly changed radically.
Waxaan ahayn sidii qof riyoonaya oo kale, sidii adoo hurdo ka soo kacay oo markiiba arkay isbeddel taariikhiya. Aniga waxay igu ahayd xaalad lama filaan ah, maadaama aan ahaa qof ajnabiya oo aan Jarmal ahayn. Inaan goobta waqtigaas joogo la yaab ayayba igu ahayd. Laakiin waxay sidoo kale ahayd kacaan ka dhacay dhammaan Yurub oo dhan. Furitaanka derbiga Berlin ayaa dhaliyay dhacdooyin isdaba jooga oo keenay in labada Jarmal ay si lama filaana sannad kadib u midoobaan. Laakiin Anna Funder oo qortay buug bilado badan ku guuleystay oo loo bixiyey Stasiland oo ay ka qortay Jarmalka bari, dadkii Jarmalka bari oo isku dayay inay ka baxsadaan taliska dadka cadaadin jiray iyo weliba kuwii u shaqayn jiray sirdoonka booliska sirdoonka dalka Jarmalka bari, ayaa sheegtay in 30 sano kadib Jarmalku weli uu kala qaybsan yahay.
There's an enormous amount in the German media at the moment about that. They call it the wall in the head. And we're talking really about the next generation on, so people who were
Warbaahinta Jarmalku aad ayay uga hadashaa arintan waxay u bixiyeen derbiga maskaxda waxaan ka hadlaynaa jiilalka soo socda marka dadka sudun jirka hadda may soo arag dhibaatada in la xiro ay ku hoos noolaadaan talis kaliya talis dhaqdhaqaaqoodana la soconaya marka ma islihi waxaa jira qof fayo oo hadda raba inuu nolosha noocaas oo kale ku noolaado laakiin dad badan oo Jarmalka bari deganaa ayaa hadda qaba in galbeedku la wareegay warshadahoodii shaqooyinkoodii nidaamkoodii waxbarashada iyo xataa nidaamkoodii garsoorka
ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale ka dhageyso Apple Podcast Google Podcast Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho